angiswale ngalutho ungiphatha kahle kulolutando umntana manje unathando uyanginakele othandwe angiswale ngalutho nomzali wami uyamunakele uhlindala umntana uhlindala umntana uhlindala uhlindala umntana
Yeah.